Shiva brain on the music. Brain. Yasinitese mapenzi
hayatamaniki.
Misi yataki mapenzi
hayatamaniki.
Mwanangu don't love mabaya mabaya
hayatamaniki.
Pita locho siseme mapenzi
hayatamaniki.
My pain
mixed by Yubu Boy
Chiva Rain.